kwenza usiyumekelani Mkaleza wako mzakani Idutu ndeo mbi Inyaza wenu mzakani Mkaleza wako mzakani Idutu ndeo mbi Inyaza usiyumekelani Kote mkaleza wako mzakani Uyafu mzakani Agosena zinja kulumaji Ukonye ndiyoto Nasperia salivu Kuyafu muzikaya Agosena zinja kulumaji Ukonye ndiyoto Nasperia salivu Se ushota wena Ushota wena Ushoti mundo ya kika Mkweluvume
Mkweluvume, kivuma